machozi, kweli mapenzi yalinitesa, kulia nililia, kujutia nilijuta, hadi nikatoa virogo, sio kama ndugu kwa marafiki wasizonijua. Wengi waliniona wazimu, yani mimi nimepona crazy. Kichwa cha kika kila za kifu, lakini ni Mungu mingi mingi yani, kwenye shida na rata nitenda, kwenye shida na rata nitinga. Sasa hivi noti metukosti baby, vipi mbona unanitenda? Sasa hivi noti metukosti baby, vipi mbona unanitenga? Niambie kitu gani nimekosa, niambie kitu gani nimetenda, niambie kitu gani nimekosa. Shiringi, shiringi, yangi kosa dhamani, nilidhani mimi kumpenda ye mishwe, akaniacha kizani. Kama mpenzi yangi kuwa ni shiringi, shiringi, yangi kosa dhamani, nilidhani mimi kumpenda ye mishwe, akaniacha kizani. Shiringi mimi nimetulia, kweli mpenzi alinitesa, kama kukupenda we umeniacha mimi nalia, nalia. Sita moyo utaumia, utajutia. Uzozumani ma walisha sema ma, ukishapota mchuma mchuguzi kumitindo, usikaji kufuta mchuma sile kiduku, usikaji kujutia mafimu au kali ya mafimu, usikaji kujutia mafimu au kali ya mafimu. Thank you for so the money.
Ha! Abba, Dracos!